Mola uniguze hata na mimi nione mwanga. Mola wangu we, Mola nije hima hata na mimi furahie. Nije hima Mwokozi we, jana nimejaribu hata na mimi toke, lakini bado nazama. Mola kasema tukuite utaitika, kasema
show me the way. I need your help. If you leave me